Ella, the Shehanya, and say for which one?
Westside Music
Block.net.
Brandly, how ziva waziva, we did done. Uto kwa kuno batolokela machaba, batuhele kunwe changansa bupilo. Yeki pafa, fana bafa, bayi panganga fela. Bali habali utwangizelu opela. They say skill ya luna kia kukopela. Molu kashwela kublowa luna onafatwa lufela. Yo, bayi panganga fela. Bali habali utwangizelu opela. They say skill ya luna kia kukopela. Molu kashwela kublowa luna onafatwa lufela. Yo, ukatwa wabulela. Bati bayi panganga fela. Bayi panganga fela. Uka to babulela yeki pafa moluka shwela fana lo abutai anina kumifa chansi kachenufa anise yenya kipafa ini mifa ti umutonge butuku mamisifa nikabulisa kuisa mipuzo muyonifa bali kibona bakona kulupanga lumwanganga bati kwa mukunda kilu nababinanga neba ipanga lwa bapanganga yo kutata kulumba ushapuke bali waitumba nilukilesi nalingumalimba konofa maiki ni wamisha pungwe chizamba nemuka ichanganisa kimaswa visa lusoli lwa mivinisa kieni zwisa baishanganga fela. Bali habali utwangizelu opela. They say skill ya luna kia kukopela. Molu kashwela kublowa luna onafatwa lufela. Yo, bayi panganga fela. Bali habali utwangizelu opela. They say skill ya luna kia kukopela. Molu kashwela kublowa luna onafatwa lufela. Yo, ukatwa wabulela. Bati bayi panganga fela. Akimoba nusipela. Bayi panganga fela.
Bayi panganga fela.
Uka utwa wabulela. Moluka shwela kuploa kutai.
Mukawa utwa tuopeli tuwa mwalokoto. Mulive lelo nafatwa ichonga lokoto kakai. Nusaliteni molu wa pompinga. Ya blowa nekenizu sawani bopina. Naziva lipina za kaza mitunkanga. Maswavi fela kona amuye misanga tukanga. Muziki yaka inge kumwa yutuanga. Kiende kufite ya mina nekele mutuanga. Na komuka kuposa linki no share. House mulivo muli mukulilu no share. Chole muekezo na cholo ma ignore. Muzive kulinilu na luteni mwaligmoto.
Baipanganga fela.
Bali
habali utwangizelu opela. They say skill ya luna kia kukopela. Molu kashwela kublowa luna onafatwa lufela. Yo, bayi panganga fela. Bali habali utwangizelu opela. They say skill ya luna kia kukopela. Molu kashwela kublowa luna onafatwa lufela. Yo, ukatwa wabulela. Bati bayi panganga fela. Akimoba luzibelai. Bayi panganga fela, nilipina zaluna hakimoba dizivela. Uka utwa wabulela, molu kashwela kuploa kutai.
It's the truth seeker, ishanya.
Your slogan, kimona moine.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Jake on the beat.